insizwa sewuyoze kube
insizwa uyoze kube nini uthi jenga zilinyama
insizwa sewuyoze kube
insizwa uyoze kube nini uthi jenga zilinyama
atujulu umuntu ezihambela emikuba yase hostela mibi
Oh, I'm alone.